ndiphume khaya ndikhaphe iinkomo zakuthi siye emlanjini njengesiqhelo iintombi zehla zenyuka zona ziyotheza ziyotheza zehla zenyuka zinyamezeliqabaka ndithe endakubona zwakazi kwaqaqamba intliziyo ndithe endakuyibona lenzwakazi kwaxega madolo ndithe endakuyibona lenzwakazi kwaqaqamba intliziyo ndithe endakuyibona lenzwakazi kwaxega madolo ngokabani na ubuhle balenzwakazi bunenza ndibe rongo ngendlela emnandi ubuhle balenzwakazi buyandikhaza isizathu ndasibona khampana nenkomo njerhoqo ndadibiyazi emini yeza nangomsa ndifumana intombi endenza ndive ndiphelele nzulu emisweni yam xa ndinganqobo loyiko ndingalingo phayana kuye oba ngaphandle kwale ntwakazi yoy andinofana kunofana
handi nali temba temba ngapande gwalezwa si ho 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 akunofa.